within a building. CM Show Ministry, News Reporter. Alongside Danger Zone Boys Company. JIV, Johnny Post, of course, not for us.
Unala mutu angapela kuleli fasilalu na lisinyoji muhata nilusebo Achenu nilumezi, uli muhata kibutuku Achenu nilumezi, uli lusebo kibutuku Unala mutu angapela kuleli fasilalu na lisinyoji muhata nilusebo Achenu nilumezi, uli muhata kibutuku Achenu nilumezi, ulilusebo kibutuku
Danger Zone Boys Company. Nilumezi wona kibutuku habu nakuli kimana nayo kamba kikuku. Hape esi haba na maswave kimusevezi haba holy hape haba savi. Gevu hata mamu kulo chwale fast too much. Kino saksi uluwezi wona fukitachi. Bazezi chinya ni mahae buhata kimushe miru sebo kimwana hae. Kuba inzi ukabone langa fela kwa minwana. Uzive fela kulichwa lefonya vasevana. Ni hata ufufule ronga fango ni mulomo. Mwaka tongo kono umipuma za kalomo. Aluziwi watu waka mbaseva heza kabomwa. Kiarimu mkiguru puye kwa nile timu. Mukana mutolelo kibuhata. Baba mwaba sebi wifo ya kuhata mota.
Kuona la mutu anga fela kuleli pasilalu na lisinyoji buhata nilu sebo. Achenu nilumezi, ulimu hata kibutuku.
Unda kibutuku.
Achenu nilumezi, ulilusebo kibutuku. Unala mutu anga fela kuleli fasilalu na lisinyoji buhata nilusebo. Achenu nilumezi, ulimu hata kibutuku. Achenu nilumezi, ulilusebo kibutuku.
Any post of course not for Elsie. CM Show Ministry, News Reporter. Holy Ghost kwa mata mwata ni wona kuli vashuti enzi la fatu njata batu vati. Father Heaven game me for buke muni shongile kuli nali yango ni ambuke. Paka shala kaka enyani petero vajunke. Eba wishing akuti formu lilo utuke. Kaufela mina mata samina silo. Kwa zemweza mwalo kozi ni kulisa nyoko. Wona kuli mwaendelela kumisi ya fela chona mina mukajelela. Wona kuli famu shituma oliva. Ni wona kuli zaka mu watakuliziva. Nibona kulifachwa le mativa. Hakuna ya swane ya kuntikitiva. Ususizenya maso yako na uzuma waka moya. Yanse wanga kaofela wali angana.
Kuona la mutu anga fela kuleli fasilalu na lisinyoji muhata nilusebo. Achenu nilumezi, ulimuhata kibutuku. Achenu nilumezi, ulilusebo kibutuku. Kuona la mutu anga fela kuleli fasilalu na lisinyoji muhata nilusebo. Achenu nilumezi, ulimuhata kibutuku. Achenu nilumezi, ulilusebo kibutuku.
Mulikani chwale mafosa uwave ya kumani lihata ya sevani ya sevelwa. Tabaki kulinie na watavela kambe ya ataveli mwindi na kato kubulelela. Esi mwendi foni ye na wasavanga kuli agato nicheza nikalimwa nisevanga. Awa ya kulata wena kushwa kupatela asa kupatela fela uzive neliva vaveli. Kana walomela kuli wabu hata kibutuku wabu kula ya muhulu mwana na kapabo kukwa. Hey boy narumela kibutuku kakuli vaeza ingi azama ya wakisibuku. Kale kio ninge manifaya lufa kwa mahata kakuli ni wona kuli na koitwa ilu mata. Okay, yogi mamila eliva kwa mahata baba mwaba sebifunya ya kuacha mota.
Kuona la mutu anga fela kuleli fasilalu na lisinyoji muhata nilusebo. Achenu nilumezi, ulimuhata kibutuku.
Kuona kibutuku.
Achenu nilumezi, ulilusebo kibutuku. Kuona la mutu anga fela kuleli fasilalu na lisinyoji muhata nilusebo. Achenu nilumezi, ulimuhata kibutuku. Achenu nilumezi, ulilusebo kibutuku. Kuona la mutu anga fela kuleli fasilalu na lisinyoji muhata nilusebo. Achenu nilumezi, ulimuhata kibutuku. Achenu nilumezi, ulilusebo kibutuku. Kuona la mutu anga fela kuleli fasilalu na lisinyoji muhata nilusebo. Achenu nilumezi, ulimuhata kibutuku. kibutuku Achenu nilumezi Ulilusebo kibutuku Oh
Yeah, it's Secret DJ G.I.V. on the beat. It's Musician Music Productions. Yeah.
CM Show Ministry, News Reporter. Alongside Danger Zone Boys Company. G.I.V. 7 Mixer. Boloni Buzz Nakubona.